time.
Panja ndi malifuna ine, ndipo ndi masirira ine. Ndikuchedwa dadu wapa nyumba ine, ndikuchedwa mai wapa nyumba ine. Kuma ndizi torere, ndi torere.
Ine ndizi torere, orere, orere.
Torere, ndizi torere ine.
Kuma ndizi torere, orere, orere.
Anja ndimalifuna sana mene apa, nane ndimafuna ndi kuwauza anzanga, badeni ndi apa. Ndikamawera uko nditanyamula jumbo, yachipiku ndi sana, muli tizokuja toti nkawapase ana. Wandimva ineso ndimamuna, sizoti nkutawa udindo ineso ndimafuna. Koma sindikufuna banja langa likakale chitonzo, ndichifukwa chake ndikulimbikira nchitozo. Iwe ndati sindikufuna banja langa likakale chitonzo, ndichifukwa chake ndikulimbikira nchitozo.
Panja ndi malifuna ine, ndipo ndi masirira ine. Ndikuchedwa dadu wapa nyumba ine, ndikuchedwa mai wapa nyumba ine. Kuma ndizi torere, ndi torere.
Ine ndizi torere, orere, orere.
Ndikuziwa iweso umafuna, ukuchedwa mamere oro aima a junior. Ukundichengetera po maka mwezo wa junior. Koma iwe tie koti deke, ulendo wa banja iwe ngwa utali nde wasa chita puma. Iwe tie tikondane ndi mene tililimu, kuliko seri mozi masipoko ndilimu. Iwe asa kuna mize, unakidwa ndine yo ukalepa ize. Chukondu unajipeza chote sungachi malize. Ndati iwe asa kuna mize, chukondu unajipeza chote sungachi malize.
Kuma ndizi torere, ndi torere.
Ine ndizi torere, orere, orere.
Torere, ndizi torere ine.
Kuma ndizi torere, orere, orere.
Amene pari banja, antu amaomba manja.
Ndizi torere, orere, orere.
Panene pali banja, antu amamanga sanja. Yeah, ndizi torele, torele, torele. Panja ndi malifuna ine, ndipo ndi masirira ine. Ndikuchedwa dadu wapa nyumba ine, ndikuchedwa mai wapa nyumba ine. Kuma ndizi torele, ndi torele.
Ine ndizi torele, torele, torele.
Ditorere,
ine ndizitorere.